KS KS. Aha, Quattro crackers on the air. With one tune.
Chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo yani hakuna kulala. Chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo yani hakuna kulala.
Fresh or day, I'm a go getter, line up to the mindo kingpin, swag on point, I'm the big thing, gangsta feelings, mindo busy, hala hala back, see the divert, what a diverse, me na gendo, now pia maji, tadi on a blade, kitu mea tuya, give me a luta.
Usidhani ne meka tubole, masina ipani kwa idha sopole, nina saik so musi nyemele, Quattro crackers si tuko mbele.
Chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo. Yani hakuna kulala, chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo. Yani hakuna kulala.
Tunacheza chini, tunacheza juu, chemsha, chemsha. Tunacheza juu, wanacheza chini, chemsha, chemsha ture.
It's a boy mtish na nya grandpa kwa hii game na wapa mistari zingine moto moto. Mr. DJ ongeza volume juu flow ishashika joto. Hakuna kulala leo ni kukumba toto. Kirega rega na pita naye kimamoto. Juu pesa zipo hapana tambua msoto. Quattro crackers game yetu iko so tight kama biker si drop bars kama rider. Unaweza dance so straight ataka na
kaida. Chemsha ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo. Yani hakuna kulala, chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo. Yani hakuna kulala,
chemsha chemsha kiuno kwa hii dance, na wana kwa tonda na club tuna dance. Saa ushida leo hakuna giza, mamans kukatika kiuno shikiria.
Tuko busy tuna kwa hii kazi, tuna dance wakubwa pia wazazi. Ukibiwa dem sijite kitanzi, wenda kaleo kesho utamuwai.
Tunasema tuko busy kwenye kazi,
tuna dance wakubwa pia wazazi.
Na ukibiwa dem sijite kitanzi,
wenda kaleo kesho utamuwai.
Chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo. Yani hakuna kulala, chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, ai chemsha 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 ture, leo. Yani hakuna kulala,
chemsha 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 ture, leo. Ture leo, ture leo.
Yani hakuna kulala,
chemsha 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 ture, leo.
Yani hakuna kulala.